bambwira kayo ko ningukurikira nzayoba bambwira kayo ku rukundo rwacu rutazaramba mbere y'ukongera igitekerezo cyo kukwanga umuriro w'abanzo gatoa imvura ikagwizamuka urya umuruho nureba ubwoko icyuri cyo none nibivuze igeno ryawe ubyizere ndagusaba ubyizere ni ashimwe rugira utanga ubwenge bukora filita utamuzi mu nzira wagira ngo nabiheragira ese ni Queen cyangwa Sonia ese ni West cyangwa Sun.